Kuhusu nini?
Hiyo ni baridi ama global warming? Kwani kuna nyesha?
Kuna besi yangu jana alikuwa ananiambia ati global warming ni hoax.
Ai. Well, hizo sasa itakuwaje hoax? Kweli kila mtu, like the whole world, ina believe kitu yenye ni uongo. Na ma ice ina melt huko juu. Like there's so much happening. So ice ina melt na theory ama?
Yeni aasi waku unajua ngasi anaitwa contrarian.
Wala wana believe in conspiracy. Hey, Barbara karibu.
Barbara karibu. Optimist Kata, Optimist. Welcome from all the way in Dar es Salaam, Tanzania. Welcome.
No, wote ma global warming ni uongo juu kuna baridi. Like hiyo kitu hiyo juu wana assume global warming inamaanisha ati dunia inakuwa.
Sini, walikuwa nasema the average temperature ya dunia ki raise by 1 degree Celsius. Ni normal, like kuna catastrophic effects.
But you see, like for now kama sasa hivi watu wako nyumbani, like the clears have opened. So mwana hizo mamimu sato wanatuma ati now we can see Mount Everest from Nairobi. We can see Mount Everest from Nairobi. Like, ka China sahi walikuwa wanasema, like the, sahi kuna wanyama wana come out, so many animals are coming out from the forest. Like the pollution was real. So temperature change, ka sahi kuna baridi ingine noma. Like, yeah, it makes sense. Kuna baridi, unanyesha very weirdly. Unaget, hakuna kitambo unakumbuka ilikuwa unajua as in season ya mvua ndio hii. Unaambiwa maji unachua hata shule mnasoma. Sasa hata uwezi soma hizo vitu vile ati long rain, short rain. Ilitolewa kwa syllabus. I make sense. Iva, karibu Iva. So,
Iva.
Kuna wasewa naamini, wewe unaamini like ni real ama una, but there is a theory behind it about the economics of, like, wanasema we invest in solar energy na vitu kama hizo ndio hizi countries zilikuwa zina make oil ziumie. Una get? So, kuna hiyo theory pia, so sijui, but
mimi naamini ni nini? Naamini global warming obviously ni kitu inafanyika. Especially due to unachiki Optimist Kata anasema weather patterns zimebadilika, like that's not unaona kama kitambo mtoto ni okay, mimi nikiwa mtoto like ilikuwa predictable, like ulikuwa unajua hii time kuna nyesha, hii time siku hizi mazee huwezi jua, like kuna time
mazee January kulikuwa kuna nyesha unashindwa
jua jua mbaya. So mimi na think ni real. It's just like, but sadly, like there's very few people when you're willing to do something practical about it.
But what would kuna story mtu akasema ati ukikula beef, like the agriculture sector is the biggest what's your story?
Ati ukikula beef una nini unachangia kwa global warming.
Yeah, like the global warming is being affected by consumption of beef. So what I say, my vegetarians, no, vegetarians were to, I think last week, ni Friday or Thursday, ilikuwa Earth Day. So what I say, people should stop eating beef. Karibu, karibu, jai. People should stop eating beef because it increase global warming. So, lakini kuna mse mwingine pia anasema like say, like in 2050 or 100 years watu watakuwa wamejua how to handle with it. So hakuna haja sisi tusumbuke about mungawe.
Welcome Mose, welcome Shiko Kamash, welcome.
You get that point, like why are we struggling with the problems of 100 years and by then technology itakuwa imeendelea, like watu huko watakuwa smart enough to deal with the problems they get.
But you see, Raul, Obama alisema, like, we're not living, the world we live in today is not ours, we're just borrowing it from our children. connection, either the connection between beef, eating beef and global warming, like cows zero release methane, like zikidishi, when zikisha kula alafu zipass gas, zina passing methane, which is bad for the ozone layer. Na ozone layer, the more the ozone layer inaendelea kukua thin, like the higher the bigger the effects of global warming on Earth. So the more we raise cattle, the more like and the more human beings wanaendelea wakiongezeka, which increases the demand for meat, which increases the demand for cattle, rearing communities to rear more cattle, the effects of the methane in the air ina increase. So in a little global warming, ice inaenda ikimelt, the country gets hotter, the beach inaenda iki eat up into the shore. So like inaweza kuwa ni kitu like ndogo, but it's actually a really big thing.
Professor Machachari, karibu au kezi creation.
Like, what do you think my youth wanaweza fanya practically to be linked to your global warming? Because na feel
so
like you as an
individual, before your swali, like, do you think the people should deal with the problems when it comes? For example, like tuseme 10 years ago ama tuseme 100 years ago wangekuwa nasema hizi magari tukitengeneza zitatumia barabara gani? You get. So why are we dealing with problems that might happen 100 years? By then, wanaweza kuwa wametengeneza the same way watu tengeneza fake rain. Siku hizi unajua mtu anaweza tengeneza pua ya kunyesha. Tunajua zile. So should we be worrying about problems in that might happen 100 years to come?
Yeah. Tunafaa kuwa, like, that's being very selfish. Like, nikaa kuishi, nikaa kusema sasa juu kitu fulani enda kupata, then you can do zizi. Tunafaa kufikiria about our children, our grandchildren, because now...
Unaona kama wale watu wa Mau Forest, walitolewa kwa forest wakaambiwa, ana mali ya kuishi, waende waishi kwa barabara, ndiyo miti zipreserviwe.
Iva na kujibu saisa hii.
No, Iva, I think the cattle need more than industrial fumes.
Because babu, alafu with industrial fumes, ziko only in developed places, but cattle ziko almost everywhere. Belgium iko na cattle, Swaziland iko na cattle, but Swaziland, not all of Swaziland has factories. So cows are everywhere, but factories are not everywhere. So the industrial fumes might be more toxic, but they are not a lot. But cows,
a little less,
but physical everywhere in the world. That's the difference. So, Raul, mina believe, like, if we're being, like, tunafaa kuangalia pia, like, how the other generation will live, because we can't just say, because imagine if the...
Kwenda ishi kwa barabara, juu, tunakonserve hizi trees for the future generation, nini mvua. So do you think, like, so mtu anaumia saa hii, I think the same story na corona, tu watu wakae kwa nyumba waumie saa hii, ndiyo, ikitu ikue preserved for CNA. You think that's unfair to the people right now? And maybe the people in the future will get their own solutions.
In the future?
Hey, watakuwa na solutions zao.
But if you can prevent them having to create solutions, siyo itakuwa poa. It's like, if we stop creating the problem, that means they won't even have to find a solution. You get?
Yeah, but now you're affecting people now. How about one issue? Like, not one issue. But if you are directly affecting people right now.
Raul, the problem was, in that particular instance, these people were allocated land that was a forest. No, no. Mm. It's not that they live inside the forest. I'm a politician. Like, it was just a political decision. And then, like, you can't live inside a forest, Raul, in 2015. because nilikuwa nachujwa hiyo time 2015 huko. You can't tell me that you live in Canada for 2015 unless when you unaona wale wasa wanakonga ugieko, wale watu wanakulanga madia, wanachinja madia, unless ni hivyo. Otherwise it makes sense how. Like wakiishi huko ndani watachinja miti, wakichinja miti ina
but like watu wako develop bado, kuna watu wako civilized bado huko Kenya.
But how I live kwa forest, Raul? I live next to a forest but not in the forest. You get me? Oh. Inside the forest, it makes sense.
Sorry,
Raul, ni kwa Amazon. Mungere time Amazon ilikuwa inaungua.
Watu walikuwa ndani lakini.
But those are the unachikia out hizo tribes zenye zinaishi huko ndani, Raul. Hata ukikata mti, they don't do massive logging. It's just maybe one tree any time for a long time.
Hawafanyi busy ya kuuza.
Sasa sisi tunataka kuingia huko ndani tuchinje mia. Yeah, it makes sense. Sasa ndio inakuwa
deforestation. Sasa Florence yuna manisha nini? So okay, ulikuwa unasema sisi tunaweza fanya nini? I think ulikuwa unauliza swali, sisi tunaweza fanya nini for to prevent global warming? Hiyo ya kuwa vegetarian story poa.
Hiyo I think unaweza fanya hivyo, alafu pia hata kulita, like mimi wanakaa just littering, like it's like I think littering is the most uncivilized thing mtu anaweza fanya.
Like kutupa takataka tu.
Mtu mwenye ameenda shule maze, like you understand the repercussions, alafu bado una litter, like kuna manza unakunywa soda, unatupa nje ya mat ama unatupa nje, that's very 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 unfortunate.
Okay, what else did you mean brother? Hizo stories as you zime usiwashe
kuchinja miti is the wrong term, probably ingesema kukata miti na maana hiyo.
So nasema pia I think point ya like kutotumia vitu unnecessarily.
Kama
you might unaweza kuwa unatumia maji unnecessarily, unatumia stima unnecessarily.
Exactly, like kufunga tap kama una brush meno, unafunga tap.
I think
ni controversial, but kuna msali kwa nasema peeing in the shower inasaidia.
Hata tumugon. Sasa watu wakirusha, those who throw things will drive me. Vitu kama hizo, I think, na sijui kini kutuzabu, lakini those are one of the key things. But sasa, so kwa nasema, like, kwa hao millennials, what are the finances? Ama unajua millennials hata si ni millennials lakini
millennials ni mse yako between say that 85 to 95. So basically 25.
So pia sisi ni millennials. I'm assuming. So but what do you classify yourself? Do you relate to the millennial stuff?
I think niko classified as a millennial kwa sababu ya vile nilizaliwa. Obviously. And yeah, I think there's a culture that millennials wako nayo for sure.
Bwana unani kama
kwa regards to to a certain extent. I think millennials ndio wasi wa kwanza ku I think millennials ndio some of the biggest groups of maybe atheists wasi wenye hawataki kupata watoi, wasi wenye wana mind outside of their religion, like wasi wana question vitu, like msana shindo why do I have to do this if it doesn't make sense for me.
Acha nikusome characteristics of millennials uone kama unaingia na kwa history. Sawa. So kama number 1 ni values, meaningful motivation. Lazima motivatiwa ndo ufanye vitu. Nakumbuka kwenye kitabu like wazee walikuwa tu wanaamka asubuhi wanaenda like, lakini kama millennial lazima motivatiwa ndio ufanye kitu.
Ama ka shusha yangu alitafutia bro yangu job alafu bro yangu akamuuliza aso nalipa how much, like nijue kwanza before niende job aso nalipa how much. Shusha yangu alikuwa amejam like unaulizaje how much enda kwanza utajua baadaye umegea saa kitambo ilikuwa hivyo like ukipata kazi unaenda tu unafanya like haijalishi how much wewe unaenda tu but sasa hii millennial ukimwambia like ukimwambia tiende job hey, maze kama umpati do fulani
how much atakwambia hey, tuambie work ni nini unajua work pia ni za maisha kitu kingine number 2 ni challenges the hierarchy status quo millennials lazima yani watumbuke tu eh
sikusumbua by the sikusumbua ni you and like you question what certain things mean unaona sio tukiomba church maybe umeenda church umeomba utoe tithe na unaona pastor anaendesha Range Rover unajiuliza like pe umse do ajile ama na pe god unaona sasa mse mwingine mwenye amezoea kufanya tu vitu for the sake of kufanya atakwambia oh even if you give the pastor money and he steals, he's not stealing from you, he's stealing from God. See, ni mimi na idea. So like kiko sawa kitambo utasema oh you are that's why you are not blessed, all those things, but I make sense. Mbona ni pemse do yangu atijua naniombea sinaweza ka home na niombe like I express straight to God. So
clearly when millennials nyingine ilikuwa open and adaptive to change.
Eh yeah, for sure. Kazeri. Like kitambo like wasio angesikia mse fulani ako atheist ama ako
historia ya outside bacha.
Religion is very central in everything that we do. So na feel mse fulani angesikia mse fulani ako atheist ama ako gay ama stuff kama hiyo. Wasio angesema oh let's ostracize him, let's not you know have him in our circles, but say like people don't care about those things, like you be what you are, that's your problem, but as long as when best yangu na like tunafanya ile kitu tumefanya pamoja the other things don't matter.
Ile ilikuwa places importance on tasks rather than time, like kukeep time ni lazima, like bora tu ufanye bro fire like really lazima keep time.
Yeah, like yeah, I don't wanna prefer especially like para job yenyewe inamkubalisha ingie job 10 ama ingele si lazima ingie ofisi like anza fanya job kutoka home ama boy bora job yake anaweza ingia ofisi saa 8 boy bora kazi yake amalize hiyo job inamfresha mbaya unajua kitu ilikuwa 8 to 5 like weko kwa ofisi 8 nataka afanye tuna do weko kwa ofisi 8 mpaka 5 like wewe toka before 5 hata kama kuna tunafanya utoka kwa ofisi paka 5 but sasa hizi hata ukiona ma ad agency makampuni mobs iko na ma youth like unapata msana akwambia wewe bora kazi yako umemaliza unaweza toka 3 unaweza ingia 12 wewe bora. So I think you and I agree na
but hiyo kitu usaidi naona ni kama it makes sense. Okay, hata mimi nilikuwa nafikiria nataka hivyo lakini once uanze ku work from home eh unaona ni kama manze kwenda job pia sio mbaya vile. Like kwa na hiyo committed kwenda tu mahali lazima uende mahali 8 ama uende mahali. I think hiyo pia ni kitu.
Oh cause inakupatia purpose, I think inape mtu purpose.
Karibu Sylvia point. Ingine ilikuwa ati openly receive feedback. Na kesi tunangojea hii work yako, work inamaanisha nini?
I think you na agree nayo you should receive feedback because I think millennials are more in touch with their feelings.
Do you think they're giving unnecessary feedback? Ndio maana unazapata hizi mabullying online nini jukuna feedback zingine wazee watu hajauliza unaona pewa tu. So it might be the people might take it also negative. Like wanapeana too much feedback.
I think millennials are more in touch with their feelings. Mm. So that's why like wanazusha, oh, like wanasema we're being bullied online. Unachikitambo like wase walikuwa hardcore nini? Like msal kwa hardcore, like the definition of a man ilikuwa yani mtu yani like maybe sangina hata anakosa kuoga, akati makucha like ni mchana. But squeeze una get like men like gonna una get like what are in touch with their feelings and whatever. So like msaki ambiwa kitu inamuuma, unachikita msali kwa anambiwa kitu hata ajali, hiyo ni shauri yako. Squeeze like unaingia kwa live upate 100 good comments. Wasana kwambia, hey Raul uko juu, Raul you handsome, Raul you are a smart guy nini. Uone hizo comments. Misa kuja kwambia Raul uko na kichwa kubwa. Hiyo kitu na kumee, kuna shida ukifikiria, oh my God, these people. Like, nani mse moja. So I think that's true. Like, we put so much attachment to other people.
So, unaweza sema, sasa, like, with those characteristics, mtu ako, as in, how do you prepare for life with that? Ama, like, how do you learn how to deal with stuff like that? You sasa unajua, like umesema, una deal with a lot of emotions, una deal with a lot of yeah. Alafu unajua kama kitambo by 19, 20 like already uko na do, uko na nyumba, uko na nini, sai una deal na mashida
sai uko na asset yako ni TV peke yake. TV na PS.
So, like, how would somebody deal with it? Because, Niri.
Unaniliza kama Victor ama as a millennial?
Simuwa sama Victor ni millennial, ama?
Sawa.
I'm more expressive. Millennials are more expressive. Yeah, for sure. They're more emotional.
Haogopi kuongea. Like, I think ni more expressive. Okay, true, wako pia in touch with the emotions, but we are more expressive. Like, wanazusha more. Unaka saizi, like, mzazi wako kisikia ti, uli talk back to your teachers, like, ulikuwa na question your teachers. Anashindwa, how can you do that? Victor, how can you do that? But, like, niju age yao alikuwa ameambiwa, what the teacher says is law. Like, hakuna kubishana, mwalimu kusema hivi ni hivi, hakuna kubishana. But squeezy, do we know a lot more? Mwalimu kikombe kitu, it makes sense. I'm a pastor, I'm a politician, unamambia, ai, yeah, it makes sense. Yeah, you miss kubaliani na so wakomaza.
So unakuliza like okay, but how would somebody be deal with life sasa with all those issues?
To answer your question, I think you have to understand yourself first. Usiku unajicheat. Juu ukijielewa inakuwa a lot easier to live life. Like for example, ukijua wewe ni mse like mu emotional, you will not put yourself in certain situations. Ukijua wewe ni mse like,
situations are around you. I don't think the situations when I ignore. How do you mean not put yourself?
Kuna situations I think unaweza jitoa.
Kama as in,
for example, like na feel kama wewe ni mse mwenye kuna wase wenye they are just not parental. Like them, I don't think they are just meant to have children. If you have children, inakumess. No. Like, cause sasa unakuwa depressed. Aya, kawe si mse wa dunda, unaona? Alafu mavesi wako na wase wa dunda, alafu unajieke kwa hiyo life, itakumess juu, like, hiyo si life yako. So I think kujielewa ni the first day. So lazima ujielewe, alafu lazima urealize that. In as much as, I think generation yetu imekuwa na kitu ya working smart. Kuwork smart ni poa, but pia inahitaji work. You actually... Yeah. Put in the physical work, like uwezi sema tu like mimi ni smart, mimi nilipata A, nilikuwa sijui Kenya High, nilikuwa starehe, hiyo ni yako, like dunia huku nje itaki, like you have to put in the actual physical work.
Do you think we should also change, like ukisema wewe una like those characteristics unaweza sema tu mimi venye niko hivi ndio millennials tuko, ama kuna vitu mtu anaweza change?
I see that. Like, I think that's the wrong approach, because if you say that, that's just how millennials are, like, you'll excuse so much mediocrity within your life and within, like, your environment. Like, kusema tu, like, that's just the way I am. Yeah, it makes sense. You know, I'm a am an Aquarius, I am a Sagittarius, like that's just how I am. Zee, like yeah, it makes sense. Like
they can be any excuse. Aquarius, Nini, so Nini. Yeah, just Sagittarius, we too, too, too.
That signs. Zile za 12 months of the year, like they're 12. Mm-hmm. So like kuna, like you have to be better than you were yesterday. And mm-hmm. if you don't put your mind to hiyo, okay, start to some motivational preacher, but like kama usipo pia wewe mwenyewe, then you'll excuse so much mediocrity in your life.
Julazima, okay, no matter like these are characteristics of millennials, like unaweza accept ujue that is kitu yenye maybe you are aligned to, but you should be ready to work on zile zina sense na zile zime make sense.
Una pick the best. I think una pick the best of each. Una pick the best within yourself na the best ambazo ume learn from your community ama from society. Karibu what you hide. Tumekumiss mazee, you are intellectual.
Intellectual input. Oh, so then I think, yeah, iko sawa. I think point ile ilikuwa ile story ya kujuri, unakumbuka kiniambia Friday about Code Red na Musioka.
Yeah.
So nikuwa research hizo vitu, nikapata ingine ya Timbaland na Swiss Beats.
Like, wala, ya nani, nani?
Like Timbaland na Swiss Beats.
Like ilikuwa deadly.
Ilikuwa noma. Like kuna hiki tu yenye na come up sasa hivi wanasema like head on head, like they are going head on head, different artists, different producers, different DJs. Like za basi yako, mimi nacheza basi yake, mimi nacheza ngoma yake, mimi nacheza ngoma yake. Like kuna trend kama hiyo. Nimeenda hivi na come, hope it's working well. 50-50 official sponsor. So like what is happening up on the head of Diana, like which two artists ama
international ama local?
Any two, both, maybe towards the basi local alafu seven international. Like kama ni maproducer wanaenda head on head, mtu anacheza ngoma yake, mimi nacheza yake. Kama ni mangoma, wewe anacheza ngoma yake na wewe anacheza ngoma yake.
I think kama Vibes Cartel ingekuwa possible, Vibes Cartel akam alafu Vibes Cartel against maybe Mseka Eminem inaweza kuwa deadly,
but hizo ni different genres of music, like wapelekane tu,
unajua walifanya collab, unajua walifanya collab, eh, like unajua both of them lyricists, like it doesn't matter the genre, like both of them, like niwase very lyrical. So I think ineza kwa battle. For me, ineza kwa battle kwa. Omo Shlavi.
Karibu. Hit. So, na locally?
Locally, nigesema. Neza taka kuona between Calligraph na Nyashinski. Then,
okay, neza taka pia. Kwa okay, obviously tutasema Vibes Cartel. Yeah, locally obviously tutasema Nyash. Watu washakujua, so watu watamsikulize. Tunaendelea. Your loyalty is already clear to who you support.
Then I think producer then Musioka na Clemo.
Wa Khalif. By the way, watu wa Ogopa na Khalif wangefanya ingekuwa fit. Like wacheze ngoma za Ogopa na Kitambo. Bali imekuwa trend nyingine pia wakifanya, like I think unaona hiyo ni a good way to use live rather than these stories zingine, like wanaweza ilikuwa idea
nani yako na live ana mix DJ Fully Focus.
Eh, Fully Focus ako juu.
Sasa ako juu. Eh, Fully Focus ako juu.
Fully Focus I think he's one of the best DJs. Wacha ako based in the States lakini na ni Mkenya lakini ameiva.
Eh, ame hata bash jana alikuwa na mix. Hata bash ni deadly.
DJ Bash.
DJ Bash pia ni deadly.
I think pia oh Joe Mfalme, by the way, ukishaisikiza hizo ma mix zake za Joe Mfalme, like akona mix zingine za 4 hours, 3 hours. Okay, then here, mixed grade. Yeah, unaweza kaza.
Nakujua.
Tu DJ Joe ndio nakujua. Mimi kwa afikiria tu zile tabu atiju ni mzee nini support. Hina anajoke.
But Joe si mzee bhai.
But amekuwa
ile Joe si mzee.
Kwa in the industry for long.
Eh, ni kwa so nafikiria ni mzee but Joe si mzee. Nilikuwa na nini ya nini jana. Nilikuwa na rewatch Prison Break.
Eish.
Hii mwaka nilianza season 1. Sasa niko season 4 sasa hivi. Niko season 4 episode I think 8.
Prison Break ilikuwa juu.
Ilikuwa juu. So na yeah, like in your opinion the best series kwako ni gani?
I think lazima classify kidogo. Tuseme best drama ama best comedy ama best joke kwa series tu kwa tumechorea watu wengi. So maybe to classify kidogo. Sema like the best comedy series ama best drama series ama
my guys sijui opinion yenu ni gani, like what's the best like series of all time?
Like drama
wise. Like what nazara kusikia watu wakisema kwa comments like their best unaweza sema wewe kuna msema amesema friends
so unacheki roho nataka ukisema comedy like tuseme sitcom comedy for me the best naweza sema the office like sitcom comedy the office how should I watch the office. The office ilikuwa juu.
So genre, so say okay, Oti wamesema The Wire. So I assume The Wire ni of all time.
The Wire ni.
Babra pia amesema
Game of Thrones. Hata mi as in Game of Thrones lazima ikuwe comedy 2.5 men. Oh, 2.5 men.
Okay, ni wa wapi?
So, tunachagua like
babad.
2.5 men ilikuwa bad. Like so hata unajua ukisema lazima acha tu classify hivi ka number 1 tuseme what is the best animation comedy
Family Guy top 3
Breaking Bad. Haya, so tunauliza tu okay, so hata hapo kwa comments what is best animation comedy.
Best animation comedy. So mi yangu ni number 1
comedy. Kwa legal drama.
Yangu ni number 3 ni Rick and Morty.
Brazil machomo.
Rick and Morty. Number 2 ni wow. Number 1 ni Family Guy, number 2 wow. Your series in it. Ah, nini? East South Park. South Park.
South Park number 2.
Family Guy South Park na na Rick and Morty.
Na Family Guy walitoa kila kitu kutoka South Park.
Meshinda hapo.
Hey, bro. Anyway, yangu ni number 3 ni Boondocks.
Boondocks ilikuwa juu. Boondocks ilikuwa juu.
Number 2 ni BoJack Horseman. Number 1 ni South Park.
Ni kwa
animation. Haya. Kwa comments atuambie zao. Number hii nyingine ni sitcom comedies. These my friends nyinyi. Top 2 friends ni mzee. Kwa hiyo acha watch vitu mpya.
Nano.
Woje bora sana friends. What are your kwa
sitcoms
zile umewatch, sio zile wati umesikia zime hit, zile wewe umewatch.
Situational comedies ndio nasema.
Ama nikwambie zangu nikusaidie.
Fanza na yako. Baby daddy pia ilikuwa funny.
Baby daddy ilikuwa juu. Florence anatambua hizi vitu. For me sitcoms na nasema Number three ni Big Bang. Big Bang by the way, theory venye ilikam ilitumia simba. Sami, kawe.
Sami. Niaje.
So, naweza sema number three, Big Bang. Number two, How I Met Your Mother. Number one, niseme The Office.
The Office iko juu. But sijai watch The Office, so siwezi.
Haujai watch The Office?
Like, sijai watch ati nimekalia chini ati na iwatch.
By the way, jaribu, kalia. Kwanza ya US. Kuna UK na US. The Office ya US.
Una download ama?
Ndakutumia link. Utaonea mali ya kuwatch, ndakutumia link. Siogope.
So, I think, yangu ni... Okay, najua Modern Family I Fall and a sitcom.
Au niko sawa tu. Modern Family pia liko sawa.
Modern Family, I Met Your Mother.
Jack Sheldon. Ni Big Bang. Usama tu Big Bang. Endelea.
Number one kwangu ni Big Bang. Big Bang, Big Bang, Modern Family and How I Met Your Mother.
Aya, hii kwa sawa. Na kwa drama.
Drama. So na sim Prison Break ina fall up, sindio?
Prison Break ina fall up. But usikuwa emotional, ati juli watch Prison Break jana, tena unakuwa emotional, na matu
Prison Break. Prison Break? Kuna series ilikuwa inaitwa Cold Case. Nilikuwa napenda Cold Case maze. Cold Case, Prison Break, Cold Case, wow. By the way, mimi nimewachizo mbili peke yake, like, ile cha huko ela.
Mbili peke yake.
Nis One Tree Hill paka mwisho.
Huh? One Tree Hill?
Bye.
I see you, Florence.
Bye, Florence.
Huh? One Tree Hill uliona paka mwisho? Mi angu ni, number three ni House of Cards. Number two, Lost. Lost. Usha watch Lost. Lost by the.
Uliochu kiasi.
Okay, Lost. Number one ni Game of Thrones.
Itabidi ni watch Money Heist. Nimesikia sawa kisifia na zaidi. Aujai watch
Money Heist.
Hata Bones ilikuwa.
Aujai watch Money Heist. Zaidi watch. Wey story.
Season one basi. Zaidi fuatilia.
Anyway, so mi yangu ni hiyo ni House of Cards. House of Cards, ujai watch?
Yeah.
House of Cards.
House of Cards. Ile politics.
Ile politics. One Tree Hill ilikuwa juu.
Ile chuki.
Ati uzembara.
One Tree Hill ilikuwa dead. Nilionanga from season 1 to season 3. Hii season ya mwisho.
Ilikuwa emotional, yama millennials, wale wanajua kuexpress the emotion. Alafu...
Kuchini.
Okay, ni House of Cards, Lost, alafu Game of Thrones. Na ada nifraise, Barbara, but na reality shows, ni gani usha hiyo?
Reality shows, I'll sit this one out, ni kuchini hapo, sijai
watch. Big Bang, aujai watch ana Big Brother?
Ah, he's just gonna watch me.
It's hard to go.
When are you talking about Survivor? No, na paka ulikuwa na watch Survivor, paka unaanza kulia, bro.
Survivor iko juu. By the way, kaa kuna
shumbo.
Mbono
ulikuwa na lia? Mbono ulikuwa na lia?
Siju ni emotional. Si mini millennial. Mini millennial na express my emotions.
Okay. Ile atrap. Ile atrapi kwa deadly. Ile ilikuwa itangwa juu ya Trump.
Our cartoon president. Ama apprentice. Wacha apprentice. Barbara anapenda Bachelor. Hapo tuko pamoja. Baadhi hata Barbara anapenda Survivor na Bachelor pia. So sika lazima upende Bachelor pia. So sije. Otivo itabidi. Otivo unaochiki Bachelor. Utashtuka huyo jamaa uwatch. Otivo unaochiki Bachelor. Harry watch DVD. Harry
ana watch philosophical.
House of Cards. By the way, our cartoon president, I would watch. Yeah, our cartoon president, it was Jew. Like, the two, too hot to handle.
Hey, too hot to handle. In a description, Nico.
Too hot to handle, like, yeah. Too hot to handle, too. Love is blind, Uliona. Your love is blind. What are you in love?
The monk pill got bad.
The monk pill got bad.
Monkey bad.
Oh, yeah. By then, love is blind. Love is blind. What one I kwa room? Or nani alafu one of Katiana to add you in your box? I'm going to propose Najai on him. Hey! So, bachelor. That we replicated. Kweli, kweli.
Answers. Yani, baka anafanya najishuku, bro.
But nakwambia ukweli.
The intricacies.
Survivor iko kingine. Sikudanganya. Hata ukianza kwa Survivor, utakuwa addicted to it. Like, there are so many variables. Like, human emotion, human interplay. Like, it's amazing.
Now, what's the best documentaries unaweza sema ushai watch?
Documentaries nikianza. Documentaries niko. Hata hii weekend niliona ya Rwanda ya Paul Kagame. Acha tu nikwambia ya Paul Kagame na venye yeye alianzisha genocide. Face story. Like, there are so many amazing stories out there. Anyway, the best ever documentary any had. Lakini naweza sema hapo itakuwa hard brother. Sema zako nisikie.
Ningesema number 1, ningesema kuna series flani inaitwa 7 Up South Africa.
Oh, nimeisikia by the way.
Walikuwa wanafuata watu huko kwa 7 years then so kuna 7 up, 14 up, 28 up, 21 up na 28 up.
Sami unachoma. Afrika.
Ushauri, wacha niandike. Wacha niandike hizi vitu. History of Africa.
Hai, history of Africa tena. Mwingine inaitwa Psycho. Juka ushai watch. Psycho ni lakini ni about the healthcare system in America. Kuna ingine inaitwa White Helmet. White Helmet, hiyo Assyria.
Unajua ilishinda Oscar.
White Helmet. White Helmet ilikuwa poa about the hiyo kuna Icarus watch.
Ah, hiyo ze watch.
Ni ya doping ya ma athletes. Kuna like pump is one of the best. Pump ni about wase mbona tunatumia petroli kwa gari na tusitumie stima na kitu kama hizo. Like, pump, inaitwa pump. Pump is for you. Kuna, obviously, kuna ile when they see us, ile ya opera. Ushai watch ile ya opera?
Gani?
They see us. Kuna ya
opera? Hip-hop evolution ni deadly. Hip-hop evolution ni deadly. Ni watch.
Sija check history of Africa ita 14 sijaona by the history of Africa sijaona.
Hey, 14 episode wa Bikram Yoga.
Kuna ingine ya chess. Sijui kama unapenda chess lakini ya Bobby Fischer. Unajua Bobby Fischer? Alikuwa world champion wa chess.
Si.
Kuna ya Bobby Fischer. Kuna ya magician mwingine anaitwa Honest Liar kama unapenda magic. Alikuwa anasema An honest liar iko juu ma. Like documentaries ni mob. Kuna as in
unapenda vitu fupi fupi pia unaweza una explain pia na ku explain ya vitu pole like in a short period but like in depth ni kali sana.
So anyway, kuna ile ya Taxi to the Other Side yenye mjamaa aliingia ISIS bila kujua. Mjamaa alikuja akamwomba tu leave kwa kabu. Kidogo akajipata crisis. So, Taxi to the Other Side. Okay, could you?
So what one is that?
Guys can catch up on those ones, but yeah.
I think that's the one. Does Kalia Chin is the one. Napenda documentary sana sana sana.
Hari anasema tu Bob Marley. Bob Marley na kuna hii documentary ya najua okay hapa hakuna mwanaume ata support lakini ya Taylor Swift Americana iko juu. Kuna documentary ya Taylor Swift by the way iko juu. Sio nilioje.
I think Arifu the next Dokai. Big documentary
huh?
The next big documentary documentary itakuwa ya Kanye.
Askia wanatengeneza Kanye atakubali kweli unajua Kanye ameokoka so sasa hii itakuwa hard like aongea about stories zake za kitambo
atafanya like unajua sasa yeye ni billionaire
nilisikia pia Forbes ati wajai mweka billionaire hadi leo
unaona comments kumeanza kuwa kamoto already
agreed Rahul it was amazing by the way yo ya Taylor Swift iko juu sio daga like Yoni.
Umesema upeleke huko. Upeleke huko.
Anyway, maybe anyone watch Beyonce. By the way, Beyonce ya Coachella. Lakini Beyonce pia utuchocha.
Nasikia hiyo Beyonce ilikuwa deadly. Ude man work hard. Like ude man like unazafikia tu anajua tu kuimba but anaingia gym, anapiga routine for 2 weeks, 1 month before apige show. Ude man ni deadly, man. Beyonce ni queen.
Beyonce ni kill it. Ako na energy zingine crazy.
Beyonce ni queen mazim.
Anyway, thank you. Kaa kuna maswali, tunachukua maswali. Time yetu inaenda kuisha, but...
Welcome, Dokas.
Nakuja 150 na... Inaanza 1. Na mimi saa tu.
Bora amekam.
We appreciate you. Loyal.
Raul mbona nyumba yako ni pink? Mbona nyumba yako ni ya pink?
Si ni junior Taylor Swift, brother. Tetra food.
Ulipata hivyo mawe ulipa kwa rangi hivyo.
Bro, game mbona ushaiona. Mbona jifaya ni kama ujaijua ni ya pink?
Wewe ulipaka hivyo ama ulipata
hivyo? You know, kuna mkamba anaoni your house. So, na mkamba fulani ndo alitengeneza hizi nyumba akapaka paint za pink zote so nilipata
nyumba zote baadhi nyumba zote zinakoga pink jota hiyo ya chini bado ilikuwa ngaya pink
zote ni za pink
wewe una toxic masculinity unajua kuna mtu aishi kwa hiyo nyumba
mimi sina shida mimi niko sawa na mimi nakwambia Taylor Swift kwa juu na unasema sawa msia Taylor Swift Taylor Swift by the way ako juu. What the hell? Taylor Swift by the way kuna musician ako juu. Taylor Swift ako juu mbaya.
Documentary ndio iko juu ama ni Taylor Swift?
Hata Taylor Swift mwenyewe. Kweli ujaisikia ngoma zake? Taylor Swift.
Nisikia ngoma moja ifika kama mbili.
Taylor Swift. Taylor Swift ako na album kama nne. Zote ni ma award winning. But unajua kuna watu wajadai diversify. Lazima udiversify. Wewe uko na skiza tu Mick Mill kila time. She's not Jew.
Hey.
Taylor Swift ako Jew. Acha ufanye. Taylor Swift Avril.
Raul, sijasema yuko Jew. Nimesema tu simsikizangi.
Sawa. It's your taste. Hey. We. Ndoka zino mbaya. Ukipiga tu kutumalizia. Anyway, kama mtakuwa na valid question, we accept valid questions. But
leo Jackie amenyamaza.
Jackie alitoka. I think alienda somewhere. Jackie hizi nyamaza. Ukiona hajaongea yuko.
Mazi jia yangu imekuwa big.
Hiyo ndiyo mkubwa. Hata yangu najaribu email. Let me go then. Bye bye. We, Dokas. Thank you for joining in today. Tomorrow same time. Dokas will see you. Siji, but nafaa kupaka. Sami ya butu wabile kitu napakanga. Unajua Sami pia kwa ndevu ingine kubwa. At least
kwa hivyo mambo ya
mandevu. Kwa hivyo mambo ya mandevu wajui. tutatuma Optimus pia amenyamaza.
Wasiana watumie Raul maswali.
Za Taylor Swift. Sami, hebu tuambie mbimu unafanyaje ndio imewa. Lakini yako Raul iko na vibara kwa uso. By the way sijui.
Atakuwa vibara
kwa uso. Kwa kwa kwa. Ule
Optimist Kata, how is Dar es Salaam?
Kata, Castor and coconut oil. Kani mliambiana. Nabiana nini? Mede I may. So nipaki coconut. Ndana nilwe coconut oil. Yane kama itasaidia.
Yangu imeanza.
Tango kwa kipara kila mahali. At least yangu
nipaki.
Ni hapa tu kipara. Katika mea tu wande. Sami usifikiria tuka kufikia. Ndamana
tu. Sami unajua Sami na chiza drums. Ana.
Na gitaa. Na gitaa. Utumie brush.
Mi yangu natakana maze. Comb my beard.
But I may even. Anyway, ni kitu ni story gine sad. Acha tusiongee mambo. Miriam Wanda, at least atuambie story ya Sami. Sami anatuenjoy hapa. Lakini Miriam Sami anasema anatuambia venye anapenda Taylor Swift.
Raul Muru na geuziara.
Niambia tu Miriam kitu Sami amesema. Amuna lockdown. Nasikia Joho by the way alisema kuwe na lockdown Mombasa. Anakuja na psych. Anataka kuwa president.
Anafanya job.
But anafanya airplay pia mob. Anaichezea na airplay. Like Joho anachafuta airplay pia. don't be shy. Rona Benjamin nimesema niko na pink house yenye ni napenda Taylor Swift. Anakutana na Taylor Swift kwa ndoto.
Samuel yakelewa hakusema hivyo. Raul ndiye alisema anapenda Taylor Swift.
Acha hizo, kule acha kuchoma brother. Bwana anachoma na anajua. Aidha mnafaa kwa Miriam na Samuel anafaa kufanya. Kuna time waliweka clip, waliendanga unajua zile vitu za majuu, zile mtu anaenda kwa barabara anaimba na gitaa na mtu anaimba. Walifanyanga kama hiyo. Wanafaa kwenda waimbe ngoma za Taylor Swift. Tujeuze mambo, tag mambo ya Joho. Miriam, you guys need to do that. No, like, Sami, kweni, sahi kwanza hakuna watu wengi kwa barabara. Mi naweza kuwa cameraman.
So, Sami anacheza gitaa alafu Miriam anaimba.
Anaimba ngoma za Taylor Swift. Alafu?
Hawacha ufala.
Okay, hizo kwa matuza haba. But ilikuwa romantic kweli kwa sana. Ilifanya hata sita kute mabibi, lakini ni saa. Sawa kadi. Aki just stop with the Taylor Swift. Miley over. Miley Cyrus. Ai. Wewe. Eh, shuga potea. By the way, Optima. Eh, yes. Eh, hapo umepotea. Dar es Salaam kuna shida. Dar es Salaam kuna shida. Miley hata ungesema Avril. Avril anafikia Taylor Swift. Wanapelekana. Avril ako juu ya Taylor. Lakini Miley Cyrus ameimba kama ngoma tatu. Wewe unajua utambuzi
nasikia I'm being told by informed sources that competition ya ni Katy Perry
na Taylor. Miley na Katy. Nani?
Taylor Swift na Katy Perry wanaweza pelekana.
atapelekana. Miley Cyrus hawezi, Miley Cyrus hawezi. But fanya research kidogo.
Usiangalie discography, angalia quality of the artwork.
Where you don't know any of their work. Where